Shanky supplier. Dot com.
Mama Fufu magic finger.
Niyitu mjeuri.
Niyitu mgonzi.
Niyitu kumaliza, maliza, maliza. Niyitu anyaluko lonko. CEO wa Bongo Naenda Resa Meticus Uya we wa Bongo amepagia Uya mulise chiwa Wa Bongo so adananta Mulise deo kanta Mdoto wana choma nyas
Choma 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 choma
Choma nyas
Choma choma
Wana kwana choma nyas
Choma 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 choma
Choma nyas
Choma choma
Changamoto kula, neza kuta demu anashepu ila changamoto sula Piskari sipo nyingi changamoto chula Neza kuta doto ametulia changamoto kulwa Demu nalofanya changamoto muda ila kifika time wata mini mi changamoto kubwa Minajua kuwa changamoto nyingi Atarisi katulia bwana changamoto mimi Uya changa,
moto,
changa,
moto,
changa,
moto,
changa Uya mafufu changa,
moto,
changa,
moto,
changa,
moto
Mbona chuma nyas
Chuma 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 chuma
Chuma nyas
Chuma chuma
Masuna una chuma nyas
Chuma 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 chuma
Chuma nyas
Chuma chuma
Mdu waganja gongobi ya nasigyala Unipanya metawala kila idala Nione nafane na ngala ngala Nasikia kama unaera umoi chula Sio kweli tenda na yataka makiguma Tafuta kubwa sala nilu kinoma noma Sio kweli tenda na yataka makiguma Kamatia goma shika goma leo kiunipua Kondeka kamatia goma kipindana ngua Kamatia goma shika goma leo kiunipua Unaka kamatia goma kipindana ngua We kamatia goma shika goma leo kiunipua Vanina kamatia goma kipindana ngua Kamatia goma shika goma leo kiunipua Uya kipindana ngua Kuku unauna kisa kimetanta Washaja podogoli tunemwanka Kuku unauna kisa kimetanta Washaja podogoli tuone mwanga na konde ni washedo goli ni washedo goli ni washedo goli ni washeme jikifinga ni washedo goli ni washedo goli ni washedo goli ma ma ni washedo goli ni washedo goli ni washedo goli ni washena kaimane ni washedo goli ni washena prosecutor ni washedo goli ni washedo goli washairo babu aule msafiri bure kokote kule Tandare ya masera, tandare siwa mafara Tandare, na unguluma mimi chief gira
Tandare,
uwapizani na pote sadira Making kwa masera, diamond wa machula
Tandare,
yangu mimi sikosei
Tandare,
wako nizidi ya tokei
Tandare,
mkono kulia ndo kila kitu Kushoto nimebeba mbagara maji matitu
Tandare,
uwakuja ukiliazisha bifu mtu mzima Na kwa chatagi lakina chitu Utakuwa damu Utakuadam, wemtoto utakuadam Utakuadam, kwa fani utakuadam Utakuadam, wemtoto utakuadam Utakuadam, kwa chingi utakuadam Utakuadam, no mayo Ujamani sui nani sui nani
Wabongo
Mwana kunyari na risifani
Wabongo
Mwana mjuu wake man
Wabongo
Kama umjui, kama ulise kondekan
Wabongo
Ujamani sui nani sui nani
Wabongo
Mr. Mchinchi mjumbadani